Dolimon hediyankobe tedube taskaram sapo et tatabo dande fulbe imorde Washington. Komi woni cherno modumba ko ene wondi e der silma ji chapantati arojidi e hino tito de taskaram menon hande. Rewbe gollanobe hore mabbe ko dum woni tobbere maunde tajere ranere nde mi yewtidi e Fatou Balde Yansane yilowo kawtital rewbe tidnido e eltugol rewbe layina meccagol
rewbe Afrika ta lay sahara da ibe wakili e mari be lon innugol mi wakiloto mi gollana hore kono ko honto ande mabbe den fuddi ko hebugol manan ko yilowo
en jahan Niger taskoden no rewbe gollirta ton Amina Jofo yidi e yoga e rewbe udditube cuudi gollirdi katajare didabere en yewtan ko faati e kippuji nogas e nay jogordi tawtorede folotire fukku koingal yoro mangara no heblani en yewtere hertonde hertorbe fukku koingal karogere diaspora dande fulbe yewtan kadi ko faati e fesagol dun ko ka rogere ngurndam fulbe ido ngandi dun ko aada fulbe e leddi goddi wonudi e dow lawol mulude
jowlon sukabe
fi kala chadele no wodi rewbe no tini e gollangol ko e mabbe ekkito mecce walla uddita cuudi gollirdi wiltina jawle wobbe ko demal jokki wobbe ko geygu wobbe kadi ko mecce godde Amina Jofo nultondirado vewa fulfulde nyame tawdama e lumo ka rewbe gollanobe hore mabbe fotti webitugol produitji mabbe gollumo nonodire foire nigérienne kedoden jantore makone
nyenden tati jenay bur lumo firta lumo gonni firta na rewbe gadobe golle jungo gadda jineji mun kolla rake siwani ko waylo kosam o mo yawtini en do nyama teji wala prodigi di ko waylata
igatta den ko sanay dandu no wodi prodigi duddi no wodi don yaawur no wodi don chuku no wodi don no yite waga si no wodi nebban nayi emi den gadda e kosan golobi dando no waylite wade katar en wade kujje kewde
yeso makko seda ni no tawa debo biteedo Maryama Hamma hankoni o mo golla nokkuto sudu to katare wati de kataji ni sud no tawa der leydi Niger o debbo no don no heba sanne e foire ko firta o
min gaddi katare diam lote te dum sudi denno taga Niger iwada importe katare to le pays voisin amma joni alhamdulillah Niger iwada kataje mu'um zone industriel do on yami a bibbe leydi Niger be iwo isaga le quartier jifu di Niger mas inyame mashan
erobe gollonobe hore mabbe tawabe der lumo hertinango gam yeyungol prodige mabbe kade be jota do chedele konon be jia e bi ol rakia siwa
wodi kosam na idan hedan tamin sabu kosan dan de ladde woni tidirka gonka Allah he rafi fukkaki e hakkilo fukkimo himbe kebata je nokkuje boddude to kosan dan woni rubere tantan dun wawa hebude kosam se hana tawano wodi nyamande bisaji ko hejori na nyamande bisaji hejorta do ko watta se hana mawbe ben dadi balli ko watta tawen neema bisaji wadi wodi gineji dimi gollirta din kido funa andi kosam mun non ko tuyni mun no hoyi ko naati der kosam fu se hana kosam non tuyni no dalle mi den gidi tawe min ballitirama he waddanobe min kosam ben ballitirama he ko sodono tabe e tokkobe nyabbotobe codirowa kosam dam he der gineji tobe gattata kosam dan tawe gineji lobbi he minen du gineji dimi min bailitirta dan tawe gineji lobbi non laabudi kanudi gattire kosam
amu leydi Niger no hani walla berebe gadobe waylo nemaji e gatsana be jungo ko accata himbe gollira e nema der leydi Niger kaden e ballabe do andugol mabbe be kokka be nyamande kalisi ko acete rebe be be gada golleji mabbe no be jidiri amine jofo vowa fulfulde nyame niger
a jarama amina jofo joni en jahan kolda en der senegal ton walde societe civile no wi e setka no imani eltugol rewbe yoga e metche nultondirado amen en den sare wonde worgo senegal yidi e rewbe eltabe no ndiam zavel mo inirte kedoden jantore makko
Helimore be pote chapan e jekom e nai rewbe ngumorbe he gure nai nde tankanto eskal hakkunde mum e kolta ko kilometraji nai bedo be rebe non fofofu ngardi he kewal notade e deka ko fedde ndi wona lamiyankore wallonde rewbe be e kirjinoji golle ndiyam senidam e no wiye odo chavel odo o pul de po wiyete non ko muminatu jamanka o jeya ko to busura makka balde e commune bo tankanto eskal
mi jangani hay kabirde mi yahani ekol way non mi weltima on gaddi ciusar rewbe yahri on bi yi rewbe do cius ono bi o rewbe be no cius wara kul hay hunde ono gandini men dum non joni men ciusi kala ton naddo men
de golle de putta ha do tolni do rewbe be ji hen nafore tigirigi e ngarta meji di addani be ballal na fewi kajetu mbalo mo sincham Boubacar Sall he tankanto eskal
men o yi tampu de mi rewbe do tundu men o yi tampu men doga e jardin ji men banga men nyawlo yo e bankiji wona si men hebi e jardin tanta dum hay hunde ko sukkanta men ala men yoba e banki raul sambu e pabis be ari be wi men yo wodi ko buri dum yawnorbe nyawlo yagol banki be holli men ordi zavel koni liggorte men liggima men yi intérêt ordi zavel o hande kala groupement mo landida do guluje chapantare e nder ordi zavel mudo waama dum yaltinande e minen groupementaji nayi sai hande ordi zavel oran me hebiri dum nafaka non sabunde ne minen andi men burnannin non ko den darne men dari hande men itta koy amen do men wonde men boyama daynede wi e arenje men lowe auto na be lumo ni men nabe kabirin bimbi ha kikide ta hay hunde men kebaani
Nafore odo javel ko nafore mere mere weltare danyama hen non koparuje e kalismen se far tolni e ujunaji chapan e tati danyama ansaru balde je yato sare Yusufi e tankanto eskal
wallahi mine dum mine chowdu mine welti ha ko foddum ala to hono sa wenge jogi nafore mine mi nyawlima banki ha roni roni mi nyawna gulu temet tendere gulu unure mi nyawlino mi ngeyum jogi di kayra ala nafore hay banki ame hay banki kale ame banki ko hay budum kettani sa no mi powri ikano bayni oro li ata limendo wari ardo zaveng mine belti ko foridum ha dum foridum ala do weltar ndele kes amew mine group yo group mi group ambo mine noga e jeddo hono group mu group o himbe noga se njo billahi kale be balini on tam simi hali dum on jammi rimani
rebe tundu nu non e no nyaagi be beedane kirjinoji goddi e fannu sabunde VOA Kolda Sherif Diallo
e yetti hediibe en kolda lesdi Senegal koy o sayido tolneten kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wono mi haaliri non kattitoode hande de gondi e Fatou Balde Yansane yilowo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel ko kanko sinki o societe Sotracom Guinée amo tawta gadi e be State Department Amérique subi e nyemtintebe no wi e alumni IVLP donc hitande ujune didi e jetati mi yewtidi e makko ka telephone Fatou Balde Yansane mi yettima
jaarama mi yetti kala heedi ciido voix de l'Amérique
ko a yilowo kawtital rewbe ardibe noddirtengal kofel mi wawatano hebude burima fi yewtugol ko fati e rewbe gollanobe hore mabbe a jaarama tawdede e nde yewtere ko adi fof nyogani en seeda ko woni golle nde mo jobere kofel
ko mobondira rewbe haqiqaabe no ko mobondiri ilande mahitande 2012 men haldi men watu jonni ndir juude fiyo men wallu juube ben e rewbe go kadi no be wawira ettude fi hore mabbe be jogito hara si tayi woni kambe kadi be kander dental hibe wawi innude min kadi ko dum do mi wawi wadde ma ko dum do mi wadi men yowta men wajo fiyo mawbe juube en accibe yaaka lekkol fika diyo neni rape wakilo tapa meche kel ude koni men ukori enerle indi mfou men jo ini kooperativi wope ben men wali tobe men etambu inka bank men nyawla be be yopi tira seda seda bebe yaka lumoji be heba li yorki be heba maru kofi undi wope ya be soda be araka lumoji be yeya tenen dowri ninka mento bendari mentai fil singongo reo eno dumi emu kono wa idubi dubi ibe joki unkono behedali kokildi eko labi kono en onkadi men wali be men jo ini kooperativi ji men ekiti pekadi golle eno be golli raha men nabi men wali mark depose men hepi certifika organizasyon afriken de la propriete intelektuel unjon ni chonchi amen din darja e aduna onfo hande land ono fan e aduna alla on kentini leji baleri ndin motta wata yi hali chonchi amen din orni mai yi di orna fale ha aratawa men kamen jodi yi akoy men wallube dum beden inni di filsi o filsi on non darjini hebi inde ha Dubai nyo aybe benno andi filsi
ko woni den inde don en on hertorinde Fatou Balde Yansane e der witto an mi yiti wonde rewbe Afrique le Sahara no buri rewbe region ji ma nokeli heddidi fofe adna o firnangol udditugol ciudi gollirde mana gollangol hore mabbe be mari hakkille mudun kono yewti en seeda tiadele ko hawrete e mun ko sakkoto rewbe ben hebugol polgal janal ko burini
ko don woniri rewbe Afrika kale Sahara da ibe wakili be mari belon innugol mi wakiloto mi gollana hore kono ko honto ande mabbe nen fuddi ko hebugol manan ko yolo do paske si daya ye ka banko yo banko nyaule be imete ko matte da goddum awa rewbe non haysi be mari ko be tega jomu mabbe en jabata be tega jawle mabbe den be yaabe be yido yaabe nyawlo dum don no sonjire en hebugol accès crédit ko be nata ko l'accès au crédit
hebugol holare nyamaade
dimu ngo kadi no ton en ko sonji be seeda ko tawde nama hibe rondi buri dole mabbe den hibe rondi buri bawgal mabbe ngal worbe burbe yogabe be yi tunde bo wakili ke no dattino dankaranni no gollude be akira mo hore makko dum kadi no tawato gouvernement on jidi kadi ala wadde fere e pehe moyude ko wadata ha rewbe wadane sulfu e yobugol sagalle sulfu e pidigo dum on kadi no hada be kadi yara yeso
hande holko wawda wajade wi'en joni minnirawma debbo faalaado fuddade gollangol hore makko e gandal ma e andugol de tiadele de yewtuda do fof fimum e tawde kadi a dowti dudube e bangi gollangol hore mum
ko adori kon tigi ko andugol ko golle honi gollanay hore an ko gonga mi do faala yo Allah neewu kono ko holdum ni woni wadde tawa dum on sa afudike golle e muybina a wakati sa afudike de ko wakili da won ko wakili da de afud on golle atay goddo go kadi hari no e der den golle kono an ko on no gerdata ha tawa sayna a o do ko ni wadde ko no moddi buri ko wowno ko accu yahen don ba kadi nokkure ka yeyata tawa kon ko on da yeyde ma ko on da gollude do yimbe be yiete ndara kadi kon ko on da gollude don siko service siko hunde yeyata siko golle wadata yobeda hara dum don kadi e choggu mungum no jarani yo isodaide ben ko dum e der marketing on be yata le prix la place et le produit e yeyitu bongol ko waccu gol produit mum on atawa hedi do waccore ne wota wa inai dum do ko mami heba
famike Fatou Balde Yansane a jarama VOA fulful de weltanike ma fota Dande fulbe wonudon e hedaade e dow VOA fulfulde ko mi woni Tierno Modumba VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der wuroji kewdi wono Fraternité FM Mamu Soleil FM e Evasion FM kono akidi Waga FM Wagadougou e radio Sokode dum ko Sokode e der Togo sidon haton jini feddingol taskaram o ka radio mon jokkode e VOA yubondiren men ballan on kebon yewtere nde yontere kala joni natanen tajere didabere dande fulbe ka tajere dida bere dande fulbe yewtan en fi fesagol dum ko aada fulbe e le'i goddi e jalinodi adi hande
ila dawa dawi fesagol ne wade sabu aadaaji men ene wayno ko dum non furtata ko leñol njeeda
Midotorion heda de nde jantore nde heblani en Saidu Nuru Bagila Dakar. Karogere men diaspora en yewtan ko fati e kipuji nogas en nayi jogordi tawrede folotiro o fukku koyngal Afrique kanyum e ding habbanodi kono di mbawali lumbude. Yoro mangara no heblani en yewtere wondude e hertorbe fukku koyngal karogere e diaspora.
Ngurdang fulbe
pesagol e der ngurdam mon no hasi nde tawa on yii yimbe jogibe kiifi ka yeso mabbe ma dum e dow bandu mabbe ko dum woni fesagol dum no tawa e fina tawaji fulbe wondude e le'i goddi holko woni maana mum e ko woni tarika mum ko Saidu Nuru Ba nultondirado vewa fulfulde Dakar dabbani en ngol jabawol kedoden
Teda seeda njeta hande pesido.
Dr. Awa Bokarlital korendi yankejo kokadi windi yankejo. O fulbe inangandira no pesode gila dawa dawi. Holto num fudi omandinen.
Gila dawa dawi pesagol ne wade. Sabu aada jimen ine wayno ko dumnon furtata ko holto njeda. Holto njeda. Satawi aada anditan tendean kay. E futa menden wala Egypt menden say ngabiti hadu
Amadou Tidiane kan ko windi yankejo witti yanke keblowo heblobe o wi futa hanki non pesode won ko firtanno hetey wonno wadirteno
en juntu bangi futa jogiden ko cabbi didi ko kanji kala do futanki wawi yaade e der leydele kawrude jogade pesode en wawi so yihi ton ma hettine ande o ko futanki e holto futa heedi wala gila e darde dum de tan wala yidum de tan tawi a haldane mum ni me darde yesum tan alwa hettinde babalan ko be jogino no badirta sos be jogino badirta yani leji goddi fulnage naaji goten fuf juyi male pesori mu
en jiano non e ko addi fesade anditede kono kadi safara ani tuba ko be batte dum wadde
en wadi leñol gotol woni ko Australie e be biye arborigenen kambe be badanno dum kambe ne wayno ko fulbe be njilato ron o hen ko manam hollude holtobe ngumme holtobe njeya tuba ko be manam occidentoji di e be badanno dum kono pour safara en bandu ndune fesete non pour eltindi ji jam bondam da be bandu neddo kono non medicine teso jabani dum be ngoppi dum ha joni non ene wade kono non ne wayno ko wiyete ko esthétique ni be mbada dum ko pour yode wala pour hollude koy mum dal manam
fesade yehi ni ko ha hoddibe e fulbe batti dum wadde Amadou Tidiane kan
dum rebi ha dum yettu yeleji goddi di ganda hoddibe hal plaren batti no fesade ko wayno jurfube en saaji rewbe wala sarkulebe wala ni ga mbien serirabe adi yene badi person ni don e tinde e ka nabbe mum en hono gabule mum en wala jese mum en kadi yolde person di don por kon kon alay mum yolde leji goddi batti no dum nyembude
kono ina wayno hande gede de ene jari tiagal seeda ko wattini jibinede fulbe ko ene sadi jiya hin pesido holko addi dum Hawa Bokar Lital
teda seeda jeta hande pesido fulbe be ngoppi wonno naada aduna non ko non ko yahatan ne dum jette so boyi majja sabu wete ko mojjani wala sabu wete ko natti yon ko ene tupade ni ala der debbo pullo so tupagi yodani hande non be da ko sa tupima yodani ko wete ko tan jangine jaato ne jamanuji
odo aduna non no yari tiagal ni bebe kaltuden bi firtiko ina wayno hande takno dum ummade hanki ko ina yejjita Saidu Nuru Ba vewa fulfulde Dakar
Ajarama Saidu Nuru Ba gollema feewi joni jahen Côte d'Ivoire di duubi didi salidi ma wi'en sakitidi gouvernement leydi ndi serali no eto wonkitugol cha e mawde den hodube e tumbe de laamu herori ma e nokkeli yiwaydi e ginama ko wana non yeeyirde e ciudi wondi takko laawi din buyi lanchama e de balde yawtude ko galbal ngal ajame lancha jom dabeji en tora yahugol ka hodo anyama Amadou Diallo nultondirado VOA fulfulde ka lamorde Côte d'Ivoire a yahuno yidi e wonube e den nokkure tiagal lanciede yeyirde mabbe hedoden jantore nde onildi en
fi hentingol e beydugol labinde sare Abidjan de laamu ngun tongi yeeyugol kalaawi be eggini hoduɓe e nokkeeli goo e tumbe de laamu ngun innori no jeeya e egginaaɓe ɓen yeeyeɓe daabeji ɓen ka galbal ɓeeɗo egginaama e ɗi lebbi jeego yawtiɗiɗo laabi ɗiɗi gila ɓe itta por buwe hari hiɓe daaki ajame kono ka darɗe lewru sappo e goo a ɓuruɗo diiwal Abidjan ngal torikeɓe hootirgol anyama e bange nano saare nde adoɓe lancude galbal ngal jooma daabeji en wano Mahmoud Dikko wii o juhaama o bonnanaama
ɗi haala minen hunde ɗi wari tan beeteo masin naati nuku minan iɗa bonna ma yi kaakiɗi fuu bonni non miɗo jeewa hakkunde kaakiɗi ko woni lobbo mi ittan ɗum ka ana tiiɗi de ana tiiɗi sanni ana tiiɗi wallahi
immoɓe makko goo wano Yala ɗi Diallo no wondi e nden annde wootere ɓay hari o heɓɓindaaki eggugol fewno ɗo himo wullito ko hoggo makko lanca himo wondi e annde heɓugol ka o yeeya
minen kam bayru mumen pinni subaka muɗon jooɗi tan ɓe gari ɓe gaddi kargoji ɓe killi ɓamin yitti ɓe duppi min dogi caaki joni kam minen kam wala hon mbawi wondude joni kam minen kam min tewi tan koyemin woɓɓe doga woɓɓe dogi mbi jam basan woɓɓe naatile quartier Abidji
Sidi Bokum woosalaaki yahugol ka laamu ngun joopi ton kono wii makko nokkure nden anyama heɓilaaki fii jaɓɓagol daabeji maɓɓe ɗin sabu ŋakkere ndiyan e sattugol coggu kowle yeeyirɗe ɗen
tuwas fuu ina capantate jeego ɗum yoɓɓat ni yooni ɓe kelli ɓe mbi ɓe yaara anyama to ina temdere anyama to ɗum wona nokku moƴƴinaaka ndiyan wala kura wala ko ñaame jaati wala a waawa jooɗa nokku a ñaamata a yarta dammin ɗi ngala ko ñaama yimɓe ngala ko ñaama
wona jooma daabeji en tu woni ŋiñude ko raɗa kon e nde nokkure Fatou mata ko ñaamete daabeji o yeeyata ka daral ko majjiraama yoga e ko o yeeyata kon e nder lancu gonngol
duma ƴeeyami sa ɗum bonanɗo o ka waɗi caawuji duma e mbayeeri mbammbaari lamɗam wala fof ko bona e jonka ne heewi ko gonnoo miɗe sotta ka bronna ka naati faa heewi ɓe wi mi umma min ngala to min jaa min ngala to min jeeɗo min ngala kalisa ko min ɓamo bo jooni bonanɗo o waɗi haya kalis wala gasi
ko wano noon kadi ceerno Amadou Diallo guine naajo yeeyowo kafe kanko o bonnanaaka kono ɓay soodanayi ɓomo ɓen raɗaama himo miiji golle makko ɗen Abidjan yeeɓike taho
joni si alaa ka soodane alaa ka yeeya aray naati kelanni
si egginngol jooma daabeji en gasi laamu ngun no eɓɓi gila hitaande ujune ɗiɗi e sappo e tati darnugol e nde tumbere nde hectare uji cappantati e joyi waɗɗorde mawnde kaseteeɓe fokkituɓe leyɗe janane waɗɗo ko milliard uji capanna e jeeɗɗi sefa mahugol ngol jarata ko ɗum Amadou Coulibaly ƴettanoowo konngol laamu Côte d'Ivoire holluno batte jonde jaagorɓen ñannde noogay jeego lewru jeego a ɓuru yawtundu Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan
ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade meɗen weltani on joni natanen rogere e diaspora
Diaspora.
Jofi timmi adondiro tawdede folotiro fokko koyngal Afrique hitande ujune ɗiɗi e noga e jowi leyɗe nogas e nayi jogorɗe tawtorede e folotiro ngon andama Guine Ghana Mauritanie tawaka e majje Yoromangara no heblani en yewtere mun kanko e hoɓɓe makko Yoromangara ko hertorɗo fokko koyngal keɗoɗen
kibji nogas e nayi fuɗɗi tawede e fuggu garowo oɗo batu mawɗo mo fuggu Afrique gandama gila e altine oɗo ɓennuɗo jayniyanke mawɗo mo Guine Conakry ne liggono galle jayniyanke ɗo biyeteɗo canal woni to leydi farayse wii mawɓe ɓe fof gari ko ɗum ɓurno sikkede sellu tata Diallo
fayda ɗe wawi innude leyɗe habbano ɗen ɓurɗe ɗen leyɗe ɓurɗe kelɗude ɗen e affaire ballon o Afrique fayda en wiyay ɓe qualifique so wi a daari wono Égypte a daari Maroc fi kala kamɓe woni honnude yimɓe ɓen fo a daari wono Tunisie ko wowɓe yawgol dari wano Algeria, dari wano Côte d'Ivoire, en Sénégal, tay tigi tigi kelbu be ben fo takara be wobe yawde ben fop yehi ko non woniri donc don e wa wata inde non non ngaldini en bay wobe yawde bobe kelde ben fo haray habba ben ben don be yehi kono non kadi leede gono to wano Comor hari goddo habborano kino fo Comor fi kala o yatuma Cameroon be yahuno e ka Coupe d'Afrique des Nations fo sikuno hari ko duma ko sama kala ko no ay hikka kadi be arti e be holli wonde be fuddike wowtugol yagol o Coupe d'Afrique des Nations wono Comore wono Soudan wono Botswana e
Seydina Djigo kanyum kadi ko jayni anke jeya ko Mauritanie o wi hitande kala e fugu mawdo o do so batu o noddama ñoodi leydeele ne ganduda hay goto daminaaki no mabbe gon hen kono be jiyete hen
yaabe Coupe d'Afrique be le 24 kanyum ina wara de surprise on gana e Guinée so yimbe cikkan non wasi yaaji finalement mbasi yaaji non wot chaque année depuis plusieurs années maintenant ko non wayi quoi ci be djum qualifié to fotan qualifié en tout cas to sikkat en qualifié no
yamo non e batu o garowo leydele wonde de Afrique hirnange hewbe hen garani selu tata Diallo ko holdum sababi dum don
no anda wana Coupe d'Afrique des Nations hari si hewti no quart de finale ba demi finale atawayno dum ka hirnange Afrique do buri uudude e heddi ben kono piji din fudike changeude gana di dubi sakitori do fop hibe cipo tun seda seda hibe yana tun seda seda goddo watana li la kono sa ndari gana atawal gana hika e gana baawdo seda wananu Afrique de l'Ouest non sobe dudirano fo organisation championnaji di telele Afrique Australe ndo ha Afrique de l'Est moyi Tanzanie hande championnat mabbe on otay be mari club ji keldudi mardi mbudi hibe wartani la ballon hibe investissu de mbudi buy hibe jour de championnat ji keldudi ko wadi kambe c'est professionnel be ala équipe nationale mabbe on ha c'est ko joueur be wombe ka région mabbe ton on tawai ko tidube keldube wakilibe daramibe fi qualification
VOA Fulful de Paris Yoro Mangara Ediyankobe teddube jofi timi yewtere men dande fulbe kono ko adi en sedde on nani goy
jaka bono bu pita labe
yo labe
when the rapper tana na go pull us fi pull us fi don't get fi when the rapper tana na go pull us fi come yo kata so el tiji kono beti when the rapper tana na go pull us fi pull us fi don't get fi when the rapper tana na go pull us fi come yo kata so el tiji kono beti Apala wiri de metali kabiti benanda bitoso nonanga bidila bay saida piki menganda afay be suti be reni waisi me kuti karambi seti ka sebi ya besi donande me kuti karande Boko meli me bediwe andi nembe kole diwe holi enka juwe Rapinda patako e bongi koli no ika juwe Otende mako meto niri koli na ika tune Kausari babel soro Rap no veli si teimo be koi hala mu wata Me kopi otaku fi no dir me hala mu akbar Afala buri katbar Mahaban bikrum Firim ko balon kabit mene maka banditum Koti sali selte bidya manu seidi yanke Genu be makano andi kohon to me seidi hanke Mele to hai si texti go magi Heku e joni bidya na testu me kona ji Come on Mene rapo tana na go kulo si fi Go kulo so fi Don't get fi Mene rapo tana na go kulo si fi Ame jo kata song
Ko mi woni Tierno Modumba Heuti nando on dande fulbe Imoze Washington hande Nijarni Abrahman Dia e Michel Joseph Kanyun e William Andrade Nijarni kadi nultondirabe VOA fulfulde Amina Diofo Saidu Nuru Sherif Diallo Amadou Diallo Yoro Mangara e hobbe makko idendo kindiri aadi e yontere arore sial lajabi mido yalani on jam nokku kala kangondon onon e bengure mon on jarama